kuna pieni dawa imbili itumie ye Mitini ni mumbwe Tanifitinisha na majirani Kila aniona ilada nuna Naonekana mungu msadiki Haki nimepapa hukumu Nipeni dawa jamani Nipeni dawa jamani Enyi walimwengu na pieni dawa ipini itumie Fitini ni mungu we Kanifitinisha na majirani Kila nionae ananuna Naonekana mungu msadiki Haki nimepapa hukumu Nipeni dawa jamani Nipeni dawa jamani Enyi walimwengu na pieni dawa ipi nitumie Fitini ni mumbu we Kanifitinisha na majirani Kila nionae ananuna Naonekana mungu msadiki Haki nimepapa hukumu Nipeni dawa jamani Nipeni dawa jamani Enyi walimwengu na pieni dawa ipi nitumie Fitini ni mungu we Kanifitinisha na majirani Kila nionae ananuna Naonekana mungu msadiki Haki nimepapa hukumu Nipeni dawa jamani Nipeni dawa jamani Hebu nipeni dawa jamani Fitini ni mungu we Fitini ni mungu we Asinzo we
Ayakosa mimi Kukaribisha nyumbani Nafamisha kwa ndugu zangu Na majirani zangu Sasa najuta mimi Sasa najuta mimi Alionitendea
Nimemkaribisha nyumbani Nikamtambulisha kama ndugu
Akaanza kuharibu jina langu Akaanza kuharibu jina langu
Hapa mtani
Sina tena thamani
mimi
Sina tena thamani Hebu nipeni dawa jamani Hebu nipeni dawa jamani Fitini ni mungu we Asinzo we
Ayakosa mimi Kukaribisha nyumbani Nikamfahamisha kwa ndugu zangu Na majirani zangu Sasa najuta mimi Sasa najuta mimi Alionitendea
Nimemkaribisha nyumbani Nikamtambulisha kama ndugu
Akaanza kuharibu jina langu Akaanza kuharibu jina langu
Kiti mimi nikibaka
Sina tena thamani
mimi
Sina tena thamani Hebu nipeni dawa jamani Hebu nipeni dawa jamani Fitini ni mungu we Fitini ni mungu we Asinzo we
Thank you. Yeah, 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 y